mu district yeiganga tuina owa security owa blue light security company ono abadde akuma mu maka ga honorable Mugema Peter abangi gwe bamanyinga panado yafulumiza amasasi oluvannyuma n'omusajja omu atannaba kutegeerekeka mannya okuyingira mu maka ago n'agezaako okubba spare ku mmoroka omusajja ono yafiiriddewo era omulambo ne tugutwala ku ddwaliro e Nakavule naye omusirikale ono owa security twamukutte naye tusobole okukola okunoonyereza okutuufu kubanga osanga oluusi wabeerawo ensonga endala ezaaviiriddeko okufulumya ekyasi.